Yeah, Weezy, now Richie busy. Dimuzo, yeah.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Crazy collabo, yeah, Messi, now Ronaldo, yeah.
Mr. Rewind, yeah.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny, na kupenda. Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny, na kupenda. Shamari wangu, mpenzi wangu,
yeah.
Suti wangu, mami na kulata,
yeah.
Wana weo, mtima umachoka. Mama Jenny, I need you. Shamari wangu, mpenzi wangu,
yeah.
Suti wangu, mami na kulata,
yeah.
Wana weo, mtima umachoka. Mama Jenny,
na kumana na chigero chiwoneka fresh nisha bwino chama hipu kuchipemba na mbacha ni
presa
kuchifuza zina kupeza ni chijeni na mutima wanga palicheve watengeka usani pase pressure ni jeni na chimutunta nisata enta wine na kukonda neze na kuwone la patali
baby
atini mukambise mungeli
baby
daba beauty yako ni patali
baby
salamu ni ngali pile kabili. Oh no,
I'm going crazy.
Nili nomo bati nisi vera JD. Fomele chabe bakuziwe kwatu. Kawedi ingina tuba na tutatu.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny, na kupenda. Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
Uzafuna baby kamba tababali iwe ni matasha wakumwamba. Typical Zambian girl, African girl, bali iwe ni ngangenelepo olosye. Pange panja tinkale na vana. Noni divo menyana ise deiri kukondana. Bakwa nubani zive na bakwa tuba kusive. Bali ifwe babike pone palo.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny, na kupenda. Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny, na kupenda. Shamari wangu, mpenzi wangu,
yeah.
Suti wangu, mami na kulata,
yeah.
Wana weo, mtima umachoka. Mama Jenny, I need you. Shamari wangu, mpenzi wangu,
yeah.
Suti wangu, mami na kulata,
yeah.
Wana weo, mtima umachoka. Mama Jenny, I need you.
One touch.